yande joyno wittade min tawi sappo e joyi studio Kalangu habaruji e fulfulde. Hannen sembe habaruji men haaltana haala hono jippino lam ko alto enda Mali leyde duniyaru funɗona kala no gada golleji en nanan ko gomnati leydi Niger wi e do fi ko darto hono fawar jondu ko ndam mabbol hono keri hakkunde wude e Mali. Non ni faande leyde duniya fu wadi batu kenyande en nan ni ko darto hono fawar jondu ko ndam himbe faabotobe ndaro faabede do enda leydi Niger du bato wadama hande de nanan cede ko gouverneur region Tillaberi wadi yaade himbe latti be faabotobe ndaro faabe leydi Tillaberi ko golli yawtar men pinna hande studio Kalangu haltana hala permiji dum woni talki tufol mota kessi gartudi enda non ngondi gadire horejo maji hala nan en wiide ke neddo wata wonjitude di wata bonnude di kor janyalli e modon kor janhirte modon sumana amadu janganta habaruji fulfulde non ni wonti yarno biirno meele ko ekibaruji dini no tawani hono faawaru jondu kondam do enna gouvernement leydi Niger hoji lawul mabbude keri hakkunde mudum e leydi Mali ciagal hono jippilo lam ko wala dum endan mabbugol kerdi do kono no daru faawaru jondi faddagol hono kerol ko wonno hono fi lumaku kanyo fi jawdi kon hakkunde Niger e Mali fu mabbol majjundu kondan kenyande won ko dum hala e le television mawdo mo leydi Niger dun du konna kalodo inde gouvernement leydi Niger mbietedo Zakaria Abdourahman kanyum woni ko haali dum komin koji min gatti sembe kettino nano
suita in metineri
Allah e murtere sogeji ummide hakkunde sogeji leydi Mali atalata sappo e jetata lewru ut fedde leyde CDAO adake der nyalande woter ne faddade golleji leydi Mali der labi fu ko CDAO hojata do filla dekugol jungo gadangol do yadi yeso labi demokrasi e la moraki lobby fadde labi mara leydi ndi no wartira no wodirim kambe mabugor kero leyde e jipot lanaji piroji faddade luma ko hakkunde leede cede awo e leede Mali sabe andinore de gomnati leede Niger adake mabude kero leede mun e Mali kambe jipporde lanaji piroji mudum e luma ko hakkunde mu e leede Mali nangude nyalande handende
a compte de ce jour
non ne ara fila ko darto jippino lamun ko wada to en Mali atalata sappo jeta lewru uttudu ni waddi ko faware jondu konda ni hono sogeji leydi Mali jippube lamugo enda be jojjini fedde gollati der mayre be bi kawon ko be kaltodo bibbe leydi wi'etene CNSP noni dum waddi ko faware jondu konda ni no tawadu konda mabbol keri ko be kali kambe ko mabbe hakkunde mabbe leyde fuule duniyaru dum wonno du keri ley e dow fu waddini ko faawar joni mabbol kerdi enda hakkunde Niger e Mali hunno ko laati nanodo sadormaji sanne yerno Abdul Karim Maiga goto kalowo e kokol habaruji ton enda ansongo o wi ba ko kerdi mabba yawarta non wada do telephone bandi min tarnal fude Ahmed hebmo
do ansongo to min goni fa yahla min zanga wala ko wayli der yaha wartaji himbe aremu bani subaka o wadi loreji mawdi sappu adudi himbe aremu gawo tokkir ansongo yahla min zanga chaka leydi Niger e leydi Mali kerol mabbaka abada ba wakkati rabu nyaw coronavirus ko wi a keri di mabbe dum fu hada himbe no jaha no garta loreji har Mali adano potta hebe ton himbe jippu be ada cuddito to ba handendu non ni wonno wada
hitaani fu sappo e jeena lewru utto enda ni woni ko fawar joni pelle duniyaru faabotobe ndaro faabere wattu kande batu mudum en miccitaade golle mum en ko wonno golla dum du kondan ni be ngadide lele duniyaru nenne ne kaydu kenyande endan hande ni hono fa hande wonno keddi pelle gonno golla der region Tillaberi fu wadi odo batu ton enda damal hono fawar joni ko golle gouverneur mo region endan tejjani Ibrahim Kachalla o haali do endan ni sede hakkude Tillaberi region mudum kanyi himbe faabtobe en ko be gonbe ngada ele dubi di endan haala kadu Abdullahi Mamoudou won ko neldi min do
travaillons en parfaite symbiose
miden gol en haniri e leila wallobol der na fakka bibbe leydi amim ngonga non ba ko ballirobe ben no ngodi dabare no kawjori porjeje mudu e pelle mu en amma gomnanti du no wodi lawol no dowtirta dum min jami e pelle ballirobe njohoje der no kujje to rafinde nagu hejora dem fu acca sogeji dowta dum em min gadi dum du garrenu debbe de dum fu hadaino wodi walloɓe holluɓe tiiɗal nowru yohoɓe kowtiɓe du fuu kamɓe cabani ɗum ko'e maɓɓe. Min jii pelle ɗuɗɓe yohoje nder nokkuje to rafi ndenagu heƴorayi cawirta ardiɓe hawsuɓe, ɓe mbare guineji e loreji maɓɓe tete. Ndenne miɗen gatta dande yaade e pelle mballoɓe ɓen ɗow tan o laabi cingaɗi ɗi.
Nonni ndiyele toɓuɗe ɗe en nanni nder régime mo maradi waddini hono bonanda sanne yaade e himɓe ko watta 1330 laatiɓe du konnani hooreɓe leydin ɗon no dari gam batte ƴewde ne watta ko tawe ɓe keɓanama. Ndenene kayni Basit laati guure noon endan tafon Moussa Nasiru goto jiyaɗo e ley banggueɗe tene maradawa kan on endani mo tawdadu konnani deki o e sukaɓe ko watta jeenayo kaddi du konnan ko adino demal makko fuu ndiya ñaami ɗum bonni ɗum ɗon saabi ndenene kayni omo tawa e saɗarmaji sanne. Ndene wani ko haalani bandi min Mohamed Mamadou fi ono yaari
ruwa gaskiya sumumu ɓanna
sengoga ndiyam ɗam waɗani min bononde sanne gam e haala ka kalten kartoɗam dari ɗo kamanare min gattanno leymu. Ayi minen ni joɗi ɗo ba fadde yiɗam wurto ley ɗo no waɗan lebbi ɗiɗi min keɓi mballa ya, amma kamanari ɓurta e terɗe sappo komin kokka maaro ko botoji lasso e joyi ɗum min keɓi ñebbe e terɗe tati kanƴe ɗuɗe fuu koobe juldiɗe sukkar kiloji tattati min kokka. Mi wodana ɓiɓɓe jeenayo dekiyo goto illa ko ñamdu ndun yeddano fuɗɗira no gollire mballa gaddaka ka fuu ɓurta nimɓe laso ko hokka tawi du no woodi ɗuɓɓe ɓe kokkaka ɓe inɗe mum mbinda du no ɓura hemre koy.
Noni hono jeena lewru ut ko ƴaɓɓi ɗum wonno ko himɓe laati faabotoɓe daaro faabede jeɗɗon maayi jeeyaɓe e ley fedde weeten acted ɗum du konna e ley hippitere ko wattoe nan kuure hawtade e neɗɗo goto laatiɗo kañum du konna ɓi leydi Niger noon hono ardiɗoɓe gam batte hollodeɓe hono faarojon tireji nan mbiyen geeloobi ladde gonɗi ley ladde kuure ɗin enda jonnon ɗum ko ɗum waɗɗum enen gomnati leydi Niger hooƴi laawol uddude nokku o tawede himɓe naata ɗum ka noon woni noye tireji ɗi na goloɓe ladde ɗi enna haaji mumen wawi laatorade ɗum wonno ko fawara joni mbiyeteɗo colonel Malik Alfuja laatiɗo kañum hawji fii ko darto hono laddeji eko ta laddeji le ministére hawjini laddeji e reenugol ɗum o wi eɓe goni e gollal hawjade geeloɓe ladde ɗi enna fa wooɗa bakota nokku ono maɓɓa. Nani ko a haalani bandi min Moukhtar Hammadou.
Leydi kuure to tireji cakkitiɗi leyɗe hirnange Afrique ɗi tawa nokkure mawne no kaden tireji ɗin handen jawti ba leydi kuure iɗi tawe nder communeji Birnin Gawre, Gaya, Falmay, Dingazi Banda. Nder nokkuje ɗe du fuu miɗen godi golloɓe amin, golloɓe amin wonɓe kuure ɓe du no gaɗa golle mumen no woɗiri. Sarusi amin kawyiɗo filla ladde ɗe jaaye kandu no he wallirdeɓe ko watta golle maɓɓe ɗe moƴƴa. Min accata du warde wakkati warde wakkati miɗen ƴewtino no burnan tireji ɗi woni no yehira gam iɗum tawa nder golle amin.
Noni ñalande noga e goho lewru août dubnaɗe noga e ɗum woni aljumare jango nde noon kayya to forrowa e ñalande goɗɗo natugol hitande heyrende alsilamaku ɗum waddini ko ministére hawjine filla ko darto gollal e golloɓe ɓe mbi nenne ga Allah e batu on endan ñalande endan joƴƴinama dow himɓe fawta to wara golleji sarusi ɗum waddi ko fa hande du konna ni hono sawara mawɗo mo alsilama kandu konna holli wiide ke ñalande nde woni ko batu on watte e dow filla natugol hitande heyre. Nennene kadi ɗum du konna laabi noon laatiɗi koƴanoɗi ilunnoga e lewru juin duuɓi ujunere e keme jeenayi capanɗe jeenayi e jeɗɗi ele leydi men Niger tabintinde hono keerol julɗe fuu ko hani julede ɗum waddi ko fawara joni du konna ni andinorde endan andina ele sahel ɗum wonno hokkoɓe habaruyiɓe leydi Niger. Noni fawara joni ele habaruji ɗi no tawa du konna ni har filla ko darto hono sellinde himɓe dow hisinde ɗum en ñaw du konna laati ñaw jonte paɓɓe ɗe endan ɗum du ƴettina sukaɓe lebbi tati fayade duuɓi joyyi kay wonko waɗna safareji ɗi enda ele wakkati on endan hisama ko watto sukaɓe ujunaji kemɗe capanɗe tato kay woni ko heeɓi safareji ɗi endan fa wooɗi ƴude sappo ɗiɗi wara sappo e jeyleru duuɓinaɗi e nogay ɗo enda ñemen kaw jiiɗo hono fawara joni du konna fidurdugol e jonte paɓɓe ɗe endan mo ñeme mbiyeteɗo Brahima Moussa kanko o enda ni o haalna en ɗo enda nonno ɗum yaari bandimi Rafika kañum won ko yeyi lando wimo.
Minen godi sukaɓe e lebbi tati yaade duuɓi joyyi kamɓe ujunaji kemɓe ɗiɗi e capanɗe tati e tati gomɓe no duumi nder yilaki kimin gaɗi min cendani sukaɓe ujunaji kemɓe ɗiɗi e capanɗe jeɗɗi e jeenayi e kemɓe jeɗɗo hano pecce capanɗe jeɗɗi e joyyi nonni fuu heeɓi nde cile kewɗe fuu himɓe ɓangueje goon no gara no ɓeydo e himɓe ɓe inde mum e binda nder ɓangueje goon balɗe nayyi ɗi keƴata min muyana min jotto fa balɗe joɓere deyi nder lokkotoroje goon wattako do ko ƴewata himɓe gon ko salato e jaɓɓol safare de hana safare den ɓe bani wakkatiji gon cenduɓe safareji ɗin kamɓe goni kollataɓe jikuji lobbi. Min moƴƴini fi on ɗon
non ni seni darama ni hono andinorde ministére hawjinde cellal ɓiɓɓe adama ɓe leydi Niger ko wurti sappo e jeenayi lewru Août ɗum woni keñande noon ni wiide dow filla ko darta coronavirus o ñawngu endan ƴeewama e dow himɓe jeenayon tawaka fe goto tawdaɗo ñawngu endan nennene kay se hoƴitama ƴuwde sappo e jeenayi lewru mars duɓinaɗe nogayi ko ñawngu ɓangge e leydi Niger warde joni himɓe ujunere e hembre e capanɗe jeego e jeɗɗo kayen woni ko tabintina ñawngu nangui ɗum en nonnon du fa hande dow himɓe ujunere sappo e goho e kem joyi e capanɗe jeɗɗo e jeɗɗo ƴeewaɓe nder majjundu konna waɗi capanɗe jeego e jeenayi ko ñawngu wari ujunere e capanɗe jeetato e ɗiɗon kayen woni ko sawri daɗi koti wuuroji muɗum en sappo e jeego noon woni wakkati mo kalto enɗan no sawro yerno andinore nde famtiniri.
Banniraawo en ko heɓuma mi yiya ɗon ta miilo
ananaali habaru on naatoye ɗum noo
iri habaru oyano
ñawgu ngu wonni wora himɓe dalleyɗi yaasi fuu ngu yettoyke daggari may
ha iya ɗon haal dow coronavirus no
ey mana
menen maagu yettuke ɗo to amen amman no woodi neɗɗo no waɗata hise e maggu
aha hokkam ɓeydaare dow majjum
lokotorooɓe jomɓe annal kokki shawara dow maggu neɗɗo loota juuɗe muɗum e makkataare faɗe laaɓa ne o deno ɗirlanaano ɗojja waɗa ɗum nder soɓɓudu mu ɗon ma loota juuɗe maɗa faɗe laaɓa de a golliri tekkere noon kibinaane nder buuri loota juuɗe maɗa kakkile memude gite hinere imma hunnuko gatte métre goto hakkunde moɗum e neɗɗo ɗale memude bisaji de ɗum wartike dole memum bisaji ɗin looton juuɗe moɗon boƴƴine ñandu moɗon fako ñaamo loote yeyre moɗon to joɗoto ɗum ɗale natugo nder jama'aare ustire dille dille
aa to noy o anta kogal ɓiyan kenan
banniraawo miila e cellal ɓandu maɗa imma cellal ɓalli leñol maɗa
e gonga ma jam ɓonna am ɓuri komay mi yetti ɓeydaɗe gakkuɗa mi hami mbatana bannira e amma
ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Gaɗol talki tuforgol mota ko laati ko jamanno enɗa ele leydi men Niger ɗo enɗa ni hono fuɗɗanoma illu lewru juillet duɓinaɗe sappo e jeenayi o enɗan no wondu konde e hoore muɗum faya lewru septembre ndu enɗa sappo e joyyi mum duɓinaɗe e nogayi caggal ɓeydanama balɗe capannayyi e joyyi waɗa gollal ngal enɗan aruna prentin kañum woni ko wonno waɗa hono talkuru ndu enɗa hokkude himɓe hoore nokkuru nde ɗo holli wiide ke talkuru tufol moto ke heyru ndu enɗa ni hunnon ko laati wala funo neɗɗo waɗa ko wonƴita ɗum ndenne ndu kono eno reeni fa no woɗi sembe kettino nanon christiane décaché laatiɗo kañum woni docteur on enda hakkunde muɗum e adame dawaci bandimi ko yewdi e makko
noy woni no talkuru hawjirgol lora heyru du ƴewirte
il y a plusieurs façons pour contrôler
ne woodi laabi kewɗi no talkuru awjugol lora heyru ndu ƴewirte arande fuu no woodi no yirete tagadi mayru guinandam miɗen godi seede dow inde leydi fuu ko Niger no ɗom wala fuu bawuɗo hebde seede on kanƴum ƴewete famesa ko talkuru ndun no gongaru no na no fewre caggal ɗum ɗon miɗen godi no talkuru ndu ƴewirte nogom kulle seede cuuɗiɗe gom tawte e mun ndenne miɗen godi guineji ko yiita ɗum ɗo kanuɗi hokkede policeji ɗin miɗen jogiɗe juuɗe amin jonka min dow mana fa golle ɗen tilo nden ɗi kokkoyte policeji e haɓɓiniɓe leydi Niger
ngam hokkugo laaɓal dow haalaji gum ko woɓɓe no gi'a sayde manaji gattama e permin ɗi jamanɗi noye fi on ɗon do wontiri
alors il faut savoir que le
ko hani faame talkuru awjugol loore heyru ndu no talkuru no renandu mbawundu wattede le ndiyam nebban ele hunde fuu ko neɗɗo yiɗi yonayi kadi neɗɗo hoƴandi watta nder manolo gan seede ko watta lemu ɗum no yaawi bonnude ko anduɗon nguli no waɗa no wawi bonnude ndu iyaka kulle tati woni e mayru ko renata ndu laatiɗen langue wawta bonnude ndenne no ndu waɗira no hunde noon ko heera waɗa gam no anda ko leydi Niger wuulo wowlo no woodi leymum sanne talkuru noon ɓoyoru miɗo wawi wiide on ko ndu ɓoyira ko watta duuɓi sappo bindi ko woni e mayru ɗum ɗo moytatako woɗi talkuru awƴugol loore heyru ndu imowa fedde leyɗe kawtuɗe ceede gote ƴami noon ɗum waɗe illu nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e nayyi ka miɗen ɗon joƴƴina kulle gollirteɗe ko watta tawe talkuru ndu heɓama nder leydi ndin fuu ndenne hunde jamani noon ɗum laatonto leydi ndin e hoore mum
vraiment très moderne pour le pays en lui-même
yewtere nan ɗon ndendenene kayni wonno ko fawar jom yerno mbiyurmi on do filla ko dar talkul tufol moto ko wiyete permis ɗum enɗa ko laati gomnati leydi Niger kañum e gomnatiji leyɗe gonɗe yimo wawa hawri gam batte wadde ɗum tawe ɗum nandi to ɗum tawa fuu kañum wiyete permis noon ni mo jamani dow muɗum woni ko mbiyami on assalamu alaikum mbalen to jamwali.